Saba namateka wa Buganda Kristo owekitiibwa Christopher Bwanika akubiriza abasawo okusigala nga banywerera ku birayiro bye bakuba n'emirimu bagikakkalabye mu ngeri entuufu sikulwa nga batuuka mu mbeera ebassa mu kattu n'amateeka. Bwanika mwennyamivu olw'engeri etali ya bukugu abasawo abamu gye bakakkalabizaamu emirimu gyabwe n'akinogaanya nti amatendekero gagwanidde okwongera okubangula basawo bategeere ekyokukola. Anokoddeyo obulagajjavu n'emirobolyo emirala egyeyongedde mu malwaliro egitadde abasawo mu kattu n'amalwaliro gaakwo. Bino abyogeredde ku matikkira ag'omulundi ogwokubiri ag'ebbanguliro ly'abasawo ku mutendera gwa bannansi n'abazaalisa Maganjo School of Nursing and Midwifery ng'eno abasawo 12 baweereddwa amabaluwa.
Bino byonna ng'era kati bwe bakozesa kompyuta bwe baba batuwandiisa bakozesa kompyuta baba babala ebitabo bwe baba batuwa resiti n'ebirala byonna ebyuma bino bikalimagezi bituyambako buyambi okugonza emirimu naye bireme kujjawo magezi ga buntu.
Wakitiibwa Christopher Bwanika kakati ye akulira ettendekero lino Faizo Kintu asabye gavumenti okubasuula omukono kubanga bakola eddimu ddene okubangula basawo ab'enkizo mu ggwanga. Mu byemizannyo ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga